Any corner I'm shining, I'm going to say.
My feeling make it.
Nitemwa.
Nionyeshe shemeji kesho nisipotoka naye
nitemwa,
niwe na mpenzi ya ongi nikirumu naye
nitemwa,
kwa iloko mwelako kipata wa kuolewa naye
nitemwa,
pombe zangu akinywa leo nisipolala naye
nitemwa,
tacha pombe ganja ikiacha umalaya
nitemwa,
takwenda kila kiwanja ila kuja kuachawa
nitemwa,
niache ombea kisa juzi nilisutwa
nitemwa,
nibaki kuleo wakati kidimbu kimenuka
nitemwa,
nisikie baba sifunge mlango wa duka
nitemwa,
nisile bata kisa wao wate, niko pale, pale na kusubiri
nitemwa,
niko pale, pale na kusubiri
nitemwa,
nipo papa, pale na kusubiri
nitemwa,
nipo pale, pale na kusubiri
nitemwa, 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 nitemwa.
We kula tu, mademu wa Sinza Tabata, usipopata utiai
nitemwa,
na unavyopenda bata ukikosa chai
nitemwa,
unavyogawa kwa sifa lisipolala walai
nitemwa,
upenda bia za bure usipotolewa ni shai
nitemwa,
niache ombea kisa juzi nilisutwa
nitemwa,
nibaki kuleo wakati kidimbu kimenuka
nitemwa,
nisikie baba sifunge mlango wa duka
nitemwa,
nisile bata kisa wao wamesusa wate
nitemwa,
niko pale pale na kusubiri
nitemwa,
niko pale pale na kusubiri
nitemwa,
nipo papa pale na kusubiri
nitemwa,
nipo pale pale na kusubiri
nitemwa.
Aya sasa
wote,
shoga yangu cha kuntisha una silete utoto, malaya gani hata perfume una unanuka changamoto, cha kuntisha una silete utoto, wepisi gani hata perfume una unanuka changamoto.
Yani Mungu
awaache mafukara, awaache mayatima, awaache na wagonjwa, akutafutie bwana mwenye hela. Umelogwa wewe, umelogwa wewe, sio mzima. Umelogwa wewe, umelogwa wewe, eti godi. Awaache wenye shida, awaache Ukraine, awaache wenye njaa, akutafutie kukuonga gari. Umelogwa wewe, umelogwa wewe, sio mzima. Umelogwa wewe, umelogwa wewe.
Aina baba baba lo baba ifishi ni moja tu na usifosi bifu. Eh bana baba filling station. Ebwana makali wa mtoto Idrisa huyu asija kaondoka na pochi. Mida mibaya hii watu wangu.
Hao wa China ni wengi tu na wajua. Ila weusi ni mimi chini ya jua. We meneja Satino. Nisalimie Romi Firidi eh. Aikiwa ni sisi hapa watoto wa Shishi Gang. I'm all forever. Aya sasa.
My feeling